Zamstreammusic.org.
You know who it is? Shadowman Africa. Robot.gay.
Ready to run the thing like this. Mr. Naps on this. Let me feel the way you sing.
Africa.
Now like the boy blown
twice. I need love for you, my baby. Chai. When you kiwe na ya luki selizwe.
My sweetie pie.
Wana nakurata man. When you kiwe na wakwa piru fera. Lili kuli sota. Wina suta. Wana tachu. Feel you, baby.
Deka pef koti wala deli lava pere boundary ne wubara deli la simple okira delele ine nika pondo iti dete a delele Sean let me tell like this ere a me to I find peace but in peace I don't mean side peace I mean peace of mind that's why I like it but I'm on the glasses nife pilo yao ni kufea kana na kulata nifumane kuwaba pumana rolatana kuzwa kwali pilo zao na nikwisa kwa wa shempili vayo kubonai.
I live love you, my baby. When you kiwe na ya luki selizwe.
My sweetie pie.
Wana nakurata man. When you kiwe na wakwa piru fera. Lili kuli sota. Wina suta. Wana touch you, feel you, hug you baby.
Taliman, talima ye. Talima bunda baby.
My sweetie pie. Oh send me on the lahab. Nisiva one day.
Ukalila miyoko yalila to mama.
When I yalila to mama. I love you. Watira tora.
Baby I love you.
I really love you. My baby. Chai. When you kiwe na ya luki selizwe.
My sweetie pie.
Wana nakurata man. When you kiwe na wakwa piru fera. Nili kuli sota. Wina suta. Wana touch you. Feel you.
Wana kumolu inzi kusa kukuma mabebe. Kushwa jualo kukusia eva wala talubeje. Epike obasikeva kukuma puma baba kwenje. Likute mwari nyalo kikute ama stenge. Neke bakari kuliwena wa shishta. Konoese hakuna ya kuswala shishta. Fama FB nikana ni kuposta. Watula wa shutana nivona wena wa costa. Msala tikikuli ni matamate. It's better wanajua na batitambache. Neke bao baba sweri kuposa amache. Sibakana baru shuta kulusia luliche.
I love you my baby.
Chai.
When you kiwe na ya luki selizwe.
My sweetie pie.
Wana nakurata man. When you kiwe na wakwa piru fera. Lili kuli sota. Wina suta. Wana touch you. Feel you. Hug you baby.
Hey Roboy Don K aka Raikid on this. Let me get aye. City Boy Master. Real G the best rap. I got on this.
Zamstreammusic.org.